like Zaire Game Dream Booth Music, baby.
Yeah, yeah, yeah. Mimi chill, get on the skis at radio. Mama asema wasikize wenzio. Na skiza sisiki kitu, au nimekuwa hater sisiki wivu. Na gongelea misumari sinabari. Nikichukua gapeni karatasi kuna jali. Masista duwa kijaga mageto kuna sali. Na ngata kanyuki bado na chuki misi na gari. Wengine wananipigia honi, wengine wafunga mabrek kulikoni. Wakinyo na mkali sijioni. Sitoki mikoani mini jasi homi. Kama chisi fulani kito cha kwanza cha kwa ubungo. Wakije kitani wamechakani kao bundo. Tana wapadole so kama mpole. Sina habari mindo habari utakini tikiza pole.
Utani kuta nime chill Sina habari minda piga chodyo. Utani kuta nime chill Misi na habari mina piga chokio.
Nipe mabichi usinipe mabinchi. Kugelea siwezi usinipe mabichi. Nipe na zigi usinipe na gigi. Na chana kinoma ili nisi zikwe na viki. Michongo kigoma na igomea pia. Mimbwiga mifek na izomea yia. Na ndo hatia nipe sumu na nywea bia. Sina hela ukiongea mina ongea pia. Yeah, wakisema siwezi. Na wajibu ya sisi siwezi. Kwenye dundo la sijamoka siwezi. Kukwaya wanagopi wale siwezi. Na mbigidi pini kama kwanza unit. No digidi pini lango kwanza get it. Nafanya wazicho kifanya. Nachana wazicho kichana. Wabana wazicho kibana na vuruga mana niko na la.
Utani kuta nime chill Sina habari mina piga chodyo. Utani kuta nime chill Sina habari mina piga chodyo.
Yo, sija moka. Watu tusha moka, au sio bwana? Chill. Fakiwa rage kuongea bwana. Chill, tukendo vinaongea. Tendo zidi ya maneno, si ate the double ID, Zaire Game. Aushio Mr. Flow Zote. Dream Booth Music, baby. Aushio bwana. Yeah, this is how we do, man. This is how we kill it. Hip hop.